ZWAP.com.
XYZ Entertainment.
Ichi ni chat to each.
Mose.
Alpha.
Bale.
Kobe. What up? Nowadays, uka kusila nishi wa misa tuntu. Tue tupanga sensi, twina tulipe kumutu. Hatichela tukutambo vala po madresi. Hacha hapo browsi, kasketi kama lesi. Nipitile uku kulive na mumba yachi. Hatizeba na wapasa vanga kwani sena yati. Zawa soko neza bambo vala po mabamba. Kumutu bantu bafunza kapena ni vyamba. Na momu zambi hapa kulima Amerikanzi. Bashoka munzi ngani petro muma cherikanzi. Vena sarafina sinizangani. Na mujoli vanga kumangize wakopala, I'm sorry. Chenti shimike pali isu ya mutale. Manyumba na vidungu muma poto na mambale. What a time na iseti apeze kako. Anti mili na iseti funa kuswe tako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
No doubt moment ipa zedi tinakati kama satellite. Kuli tundu tweve tinamatika kalandanya asaina. Wonse kwa salajika tinavao na vena nezi vapenda mafika. Drama bali drama chilimo limo party 2. Vachikwila na mugais vako pesa bali 2. Kuli vena kondwani Kleso University. Vafana muka fiumu vasa kila diversity. Youth empowerment nayo yaleta chongo. Brown envelope nishi waleka chongo. Vamea vana kwatila diola ili bagati, issue ya mahanipi, vachitalu fayati. Corona nayo ya titeka panzi. Pressure pali pressure, tilipepo na chansi. What a time, nice at apeze kako. Offline issue wa misa tuntuni zako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.